download kupitia smokemziki.com.
Mnajua mnanifosi ifanye hivi. Shapa, kati